Magista Records. In real life, bless the mic. Umoja na upendo ime take over the peace of mind, yani imekuwa stronger than chuki. Respect utapata kibao, salio tumobu kakarao. Hata nilishindwa kupata cha ubao, si ana tabasamu cha ujao. Imani ni bora kuliko dini, na soul kuliko mwili. So God, na rush kwako nikijua bila wewe, siwezi jua. Juu ata brain ya doctor inadisavu langata. Na ile namba ya obel, nilidi ndo nipate space ya happiness. Eti yangu na wewe, siwezi postpone, though still niko upless. Road to kwako, imekuwa episode kwangu. Na siwezi endelea kusema kesho. Nikitarajia itakuwa leo, na bado niko blinded na Rachel. Tuliamua kuishi permanent, na kurudi ile single room ya madhare. Ndo tulikuwa tunapia na rent. Na siwezi forget, now 15 years to date. Maulana, usiache life yangu iwe example. Atinge kwa exam, najua wange sample. Ni complicated, wawe ambo. Maskini ana dreams, awezi lift. God, nimeamua kurudi. Hata kama sina fare, nitatembea. Hata kama nina mzigo nimelemewa, nitajibebea. Ni binadamu ndo na Teresa. Nabisha odi, ayoku jailoku ndani. Aunge respond, singe jikuta ndani. Respect utapata kibao, salute mob kakarao. Hata nilishindo kupata cha ubao, siya na tabasamu cha ujao. Mungu Babu, Alpha na Omega. Ujai kuwa bega mwenye riziki na ela. Ulipenda kila ukuchagua rangi ukabila kilifanya unge itwa sina, ila ulijenga lijina. Siwezi sema dhambi sina, uku ukijua mimi sina. Junta kuwa nadanganya na kupenda, na jina lako likitamukwa sura na kunja. Nitakuwa nadanganya na kupenda, uku moyo wangu nimefunga. Nitakuwa nadanganya na kupenda, na bado naendelea na usherati, chuki ukabila za apa na pale. Tusitenganishwe, tuunganishwe kwa Mola. Daima milele kitu kimoja. So nabisha odi, ayopu jailok na ndani. Aunge respond, singe jikuta ndani. Respect utapata kibao, salute mob kakarao. Hata nilishindo kupata cha ubao, siya na tabasamu cha ujao. Robert Boz, Gista Records.